kuniumiza kama kitungu. Mapenzi ni machungu. Yanaliza kama kitungu.
Niliogopa kupenda tangu ile day one. My one lavender alidai we are done. Hakutaka flashback kila kuki zile siku. A stab in my back nilijiliza kila usiku. Kamuliza mbona kaniwache matani. Na yetu lipendana toka home time. Hakunijibu ila ndio kitu nina wanda. Kajua love ni thriller venye taisha ndio blanda.
Mapenzi ni machungu. Yanaliza kama kitungu. Mapenzi ni machungu. Yanaliza kama kitungu.
Love ni hard to find kama maji kwenye nyika. Msafiri wa mapenzi lini nitafika. Kidosho aina gani nimeulizwa hilo swali. A poet in the making naependa Kiswahili. Shairi tuiandike twende stage to perform. Akili kama resolutions poa pale home. Tabia mekamilika I promise you stalalamika. Tukienda kwa mapero sure bet atakubalika. Sauti wenyororo ameumbwa kaumli. Rangi ya thaa, wanaumu atatabika. Maelezo niliwapa, ni wapi ntampata. Nilichekwa msela, hadi nika sita sita. Nikaambiwa, hata ndotoni sita mpata. Nimokopa kupenda, nisije nikajuta. Kipenzi cha life, sema kweli na kuhata.
Mapenzi ni machungu. Yanaliza kama kitungu. Yanaliza kama kitungu.
Mapenzi yamekuwa mystery, nimeshinda kudemystify. Na spend hours wifi, google how to get a wife. Kama knife, najikata more confusion in my life. Mapenzi yangekuwa maji, Steven nge survive. Niki dive into sleep, horror dream inakuwa love. Baby it's all I have, na bada takusive. Au niko wrong kwa kimapenzi nkumba ya weave. Mapenzi yangekuwa hewa, Steven nge survive.
Mapenzi ni machungu. Yanaliza kama kitungu. Mapenzi ni machungu. Yanaliza kama kitungu. Mapenzi ni machungu. Yanaliza kama kitungu. Yanaliza kama kitungu.
Sumu.
To hell with love.
Sumu.
To hell with love.